tumefika. Tukanda mitindo yetu yote, tukalike marafiki wetu wote. Tuende wote tukacheze, tuende wote tukaruke, tuende wote tufurahi, tuende wote tuvinjare, tuende wote tukacheze, tuende wote tukaruke, tuende wote tufurahi, tuende wote tuvinjare, tuende wote eh, tuende wote eh, tuende wote oh, tuende wote oh, tuende wote eh, tuende wote eh, tuende wote oh, tuende wote oh. Mungu Baba alituumba tufurahi, hakusema starehe ni ya wanyama, hakusema starehe ni ya mijengo, hakusema wala ni ya magari. Twendeni wote tukacheze, wasani wote wako hapo na nyimbo zao za kisasa kata mpaka asubuhi. Wasafi wote toka Bongo, Kiba naye amefika, nasema itakuwa noma na tena kutanoga sana. Kwa Museveni sio mbali, kwa Kampala wako hapo, kamilioni ametinga kipepeo tukaruke. Avril Susumila, Sauti Sol mpaka Jagwa, Timidad naye Emma Jalamo, wako ndani, wa gospel, wa korada, Size 8 na Bahati, Willy Paul, Willy Pose, jigi jigi, tukaruke. Tuende wote, eh, tuende wote, eh, tuende wote, oh, tuende wote, oh, tuende wote, eh, tuende wote, eh, tuende wote, oh, tuende wote, oh. Mitindo yote tunajua, kunyoa sisi baloteli, kusuka nyeni Abuja, ama Victoria wivi, viatu vyote substituta, suti iwe ile mpia, iwe ile kali sana, usipo nasa ukanaswe, VIP wenye magari, tujifanye walokole, panda wote tukapande, kama mafuta tukachange, ya kula na vinywaji, kilia tumbo lako, tukisha fika itisha chochote kile unaweza, nasema